still the best melody. Mapafu ya mbwa danga usitume message leo mume wangu yupo.
JM on the track.
Lokutwa zima yupo na mimi atakata kuniacha. Sa usitume message leo baba mtu yupo. Lokutwa zima yupo na mimi atakata kuniacha. Mchumba, situme message leo mume wangu yupo. Leo kutwa nzima yupo na mimi hata kikuniacha. Leo yupo ufuaendi kazini, kwa hiyo anataka shinde na mimi. Simu mda ote ipo kononi, mara cheze gemu mara katuni. Basu situme message baba utaribu gali wangu. Nivumilie kwa leo, takucheki danga langu. Nitakucheki mwenyewe, nikipata nafasi nilewe. Nitakucheki mwenyewe, nikipata nafasi nielewe. Nitakucheki mwenyewe, nikipata nafasi nielewe. Nitakucheki mwenyewe, nikipata nafasi nielewe.
Najua ulipanga tuonane lakini tashindikana. Mambo magumu ku leo mwenye bari amebana. Apenyewe kaenda bafuni tu, yani anarudi suni tu. Mimi leo niko rojo, yani furu vibweka tu. Mara yuko Insta,
mara TikTok,
na we unanitisha. Unataka utume picha, unajizima data.
Basu situme message baba utaribu gali wangu. Nivumilie kwa leo, takucheki danga langu.
Nitakucheki mwenyewe,
nitakucheki mwenyewe. Nikipata nafasi nyerewe. Nitakucheki mwenyewe, nikipata nafasi nyerewe.
Kwanza Maria Dimu, Maria Dimu, saga saga saga, Maria Dimu, Maria Dimu, saga saga saga, mina gubika, mina gubua, wanangu mina gubika, mina gubua.
Tabida safili kuelekea Singapore.
Kaimirika, meradirika,
napata ujaro, kaimirika.
I'm blinded by is the West Jenny. I wear big that the boss selling me IT money brand. I wear my ninja jump in a boot.
Nitakucheki mwenyewe.
Chuma Noma Sana Anoma Sana. I respect you brother Da Vinci.
Nitakucheki mwenyewe.
I'm selling me Montana Montana go Mr. Potion. I'm a well girl. I'm playing my ninja Mizuna Kacha.
Ubishi umempata mwenye ubishi, na hakuna ubishi bila ubishi.
Oya kuhirikia, nopera kuhirikia.